gentleman, sometimes she keeps silent. Oh no, no. Zile simulizi za wahenga, ukiona mtu mzima analia sana, jue kuna jambo zito sana, kuna jambo zito sana. Mapenzi yangelikuwa kibatari, ningelijaza gurudumu mafuta. Mapenzi yangelikuwa rura yoyo, ningelipigia msitari. Oh no, no, no. Ayo, yo, yo. Mapenzi kisanga ya sasa, amenipenda juzi, ameniacha jana. Oh no, 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 no. No. Oh yeah, yeah, yeah. Kutoka moyoni na kupenda eh. We kwangu ndo malaika. Nivumilie leo, kesho nitapata mpenzi wanipenda eh. Ni kwako ndo malaika. No, 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 no. Oh yeah, yeah, yeah. Kisanga maneno wanatunga kila saa, hali mradi penzi kuvuruga. Chunga chunga maneno sumu penzi, wanaongea kama wameahidi wapenzi. Ameridhika nikimpa buku chinja na bakiza. Nasema za nini kesi, sitaki stress, acheni tetesi. Mara mmemona guest, choko choko tu, acheni maneno. Nakupenda eh, nakupenda we kwa mundo malaika. Kesho nitapata mpenzi wanipenda eh, wanipenda ni kwako ndo malaika. Nivumilie leo, kesho nitapata mpenzi, nitapata mpenzi. No, 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 no. You're my destiny, you're my